Basi kama vipi? Mashangazi tu unajiandaa wewe. Tusiendelee.